shirkun olunku hadala ya ammaanki yo xasilooni da xudduray xarunto gobolka bokola. Ya lankobad ye heyido ammaanka urorada bulshada deegaanka si yonkwada shaqayi lahayenga. Shirkun ya waliba aga simeya maamulka degmada waliba nugobroku hayaya. Masuulinta degmada saraakiil ciidamada shirkun oo xog la ka saaray iskaashiga amaanka xudura iyo guud ahaanba gobolka Bakoola marka shirkaha dhamaadiyo kureed iyo waliba warbaahinta la hadalaya gudoomiyaha degmada xudura Maxamed Maalin Ahmed iyo ku hadalay waliyaha shirkun lunku hadalaya
shirka gobolka shir amniga oo degmada xudur ee laami amniga dhamaantoon iskooy shirshaya geer gobolni oo ku qadalana ee amniga magaalada intii shirkiina manaalin la fuguri ee waxyaala deegaanka ku jiray oo walaayo mana abshay walaay tabashay walaay oo mana amni ka saabsan lagu hadli waantii saraakiish buluskiin wasuud dhammaan ururada bulshada oo kaleeyin ka shaqeeyo maamulka ee dhammaan oo qayb galeen meel amni ku jiray oo ku jirna mana nabadmo ku jirta walna malka qabsado ay waadum ku jirta wal ku jira male iyo mana go'aamadan ka badan oo yahayti ii waxyaalay lamade ee dal sawal shaqeyn ku dhawayto wada shaqeeyow ee shacabku runtii ka amaanay arintii markasta oo waxyaalay la kulman ee laama amniga gudbiyaan ka amaanay ee may fariyeen faray shacabka run faray ee hadii una enin herodur weba maana ka aan maalin amniga una haysanan ee uno go'doon ka jirnaan dhibaato badan ka jirnaan armayaan ar muhiimad iyo loo way ba faday aniga shacabkaana ka wacyi geliyay masan sheega aniga maana amnigaas dadka dambil ku saarinay shacab haw askar haw masuul haw balan haw migal haw dhammaantii way baahba amnigaas ee ka khuseeyada ma leeyahay masiibada dadka oo muuqan tan ka walaalka ka jirta ilaahay leeyahay goob badbaadiyay mushaaki jiraanay marka meel faday foojignaan lagu gudub an lagu foojignaado ani shaabi oranto maamul iyo dhammaantii ciidamada ee qalabka sida military police kinaba suud dhammaantii iyo shaabka iska duubnaan saasal ku gudub koro waxaanti shaabku iba sheegane walaal walaal isin kasoo ay tan aradan in la mahabni hal wadaagdan ashaydan ee dadama arbiyaysan ee amniga sinna ka shaqay idan le waldan le shaabka arantaas ka wargeliyaan hadii la er social media isticmaalaso ee mobile wadaa walaan gooyna sheegdoy walaan arneena sheegdoy dadkan barakeeyay la dhalinyarada deegaanka dhaldiyada ee mustaqbalalada aan weelay walaas kiin ku digaan insha Allah warmay ay fadaanayani ee luqwaanto wal qoro mal waay walba aan qoro wa jira ee way warmay war arum oo fayl ma arin deegaanka fayl ma adina ma kiin fayl mustaqbalka ma fayl arin deegaanka waanto walena